studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde altinere noga e jetti lewru novembre hitande 2016 jena yambe sokidu studio tamani miden tawa e maison de la presse bomoko do jotti nono do kabaruji do yumar waygalo gagne kante won to boggi jamde to sekira bon competitivité botono fiobe ballon le leedi medde ndi dum hani wadde talataare warore de nokku no dirte do sigaso le nder do ngalure be collectivité wattu jono laami be fema futtu be be bihi kala yimbe lo humini be kabaru fiobe ballon le leedi medde ndi fu noddama le odo botu wo gobe collectivité wiide garata tawel le dido golleji sabi debbe collectivité soboy fu wala le hen kabaru goddo kasen en kala don walde no dirte sene zile leedi medde ndi be puddi kawtal mabbe nokku no dirte do banya garale rezo mofti o le ngaddo ko tan be jottoto wattu jono yalla hono bureau mabbe goddo to haani heedintini reede balde tati hadi kanko amadou aya sanagona beede yeso sariya wattu jono do wonor balle kollude wiida an tawda e makko de ko litti wiida na kaaja goddo sariya so an tacce tinno dum wadire do portal balle do woni yimbe be secret muden keddi le dido basiji du ko litti wiida labalan haani waddi le dido golleji de pama sukabe jokkobe noga e gobe hono beedo tawira le lugere wotere secret di wonono sembe kabaruji dum ni jogino do be tande di battera joji di fa gasa bismillah modon e hedate walde humnide kabaru yimbe le fiobe ballon le leedi meden di be collectivité botu mabbe wana hani wadde to sigaso to jango talataare so lando jabi be collectivité duule o do botu be noddi dum wonon gede de fu ngara kawrita le hen micciti dum widle ko jabbino ko walde humnide hono kabaru yimbe le fiobe ballon le leedele de fu be collectivité jeewa yalla hono mali hani wadirde botu dum won do e chapantati lewru novembre ndo wattu jono wo gube collectivité wiide kanyen koyde muude garta tawel le dido golleji fa keben famtade kede muhammadu samaseku
balle jeddobe bureau o collectivité ngal kawrtal ñande noga jena lewru novembre du wada fi bangal jukoje sur sariya sport o bangi goddo dum be collectivité ko heewi ana ñakki landinal kawrtal ngal kede don modibo kulbali goto kejabe dental ngal mi anda fi ko dum sababu landinal ngal kawrtal hertangal li talki sariya di hultama wiide so hono ngal kawrtal landine an hani imade mudum facintine dido bernande wana fi tobbere kawrtal hertangal woni ko be ngadi li talku dum be neldudu kasindun be ngatti hinder hen dubbe inde yimbe le ngada bureau fédération ka holiti wiide fayso kambe mettaɓe ɓe garata e kawrtal ngal ɗum wartagal waɗede ñande noga jeena livre novembre ndu kalfunaɗo haala fima fouta ma fa keyta holiti wiide kawrtal ngal ana heddi weltere foof waɗaka e ngal keɗoɗen nomo suudu sarani ndi holiti min wadde kawrtal fodde capantati lewru ndu kamba ɗum gaɗi kal kawrtal hertagal ka e ley communiqué mabɓe ɓe faccitana e fay so kawrtal wongal waɗede ma so kawrtal hertagal tawen e lehitande kawrtal wongal gotal tan wawte waɗede kamba ɗum min landingal kawrtal hono suudu sariya tasyamirini min noddi ɗum kala kamɓe noddede ndenno siki fo wala hen kawrtal ngal waɗan ñande noga jeena lewru ndu to sikaso ɗum e ley jawabuji suudu sariya ndu banggal tiɗallaji kabar fikol ballon leydi mali ndi heltama wiide ko hawra e dowmu ñande sappo lewru janvier hitan 2015 nde heddaki fe e yesso sariya yo kawrtal gongal landine fadde capantati lewru novembre ndu ngal kawrtal han latade sababuɓe kawra dow gotum salla kabaru fikol ballon leydi mali ndi ana heeɓa lawol ka wakkati joni o kay wala ko bilti tafun
wolitinde wiide wattu joni o sekiraɓe ɗum wonon won guɓe ko litinde wiide kañe koye muɗen ka gara tawede le ɗiɗo golleji kanɗi waɗede ɗum wonono ley laamu sigaso o le majjum ɓe kolitiɗe ɓe jeeli ƴeewa yalla hono watte fa ɗiɗo tiɗallaji keɓene jogala sekiraɓe so gabbirdo bemal ande ngal oɗo mbawi miltirto mijoji moɗo hello amen gol mi noddirta phase facebook e compte twitter studio tamani kanko noddirteɗo amadou aya sanago ministére gonnoɗo le leydi meɗen ndi mbaylitinɗo laamuɓe ko littiwiɗom hannaɓede yesso sariya le capantati lewru novembre waroro ndu balɗe seeɗa farde makko naɓede yesso sariya ɗum wonno baale goɗɗe kasen ko littinɗe wiide an tawda e makko ɓe mbi oɗo sariya sana waɗe tinno ɗum waɗe dow potal ndeɗo walde ndeɓe noddiri mouvement 22 ɓe ko littiwiɗe wattu jonon ƴeewe yalla hono watte fa sanago e hoore muɗum totte to haqqel muɗum noon ɓe ko littiri wiide ɓe mbi so oɗo sariya ana watto sigaso to ɗum ƴeewe yalla hono watte yalla sariya o ana waɗe dow gongal micciteɗe wiide kanko amadou aya sanago to sigaso to mo hani sarede keɗe kanko noddirteɗo péri ñama silla kankone secrétaire walde ndeɓe noddirta mp 22 nde komo haali dow hen do faccitago muhammadou samaseku
nous attendons de ce procès la stricte manifestation
ko domɗen le sargol ngol yo gonga haalele majjum miɗe andi so golleji ɗi gaɗama le sariya yimɓele amen joppitete saabi dalilaji ɗimin jogui ɗi ana hollita koɓe kayfiri aya e wonduɓe e makko gana gonga no dum latori fu dum yo golle awuka en kaben kani hollitinde gonga yeso jiji en bangal golleji sarya wala fu ko bawden dawrde dum yo golle lam ko be e jiji en yela amen kay yo sarya golle tan salla patisanu ko e yimbele mu udde kasu le pene batte sababuji katta di lamu no dum lati fu min jabata fe jukoje de fawe e mabbe du pene
verdict arbitraire contraire à la vérité
ce kirabo acca hakki dum mumini sende bu non hollitinde wiide balde seeda farde odo sarya wadede to sigaso tobe kolliti wi dum wonono yimbele be sekira muden keddile dido basiji ro mabbe jad kanyen gadi kawtal muden do bamako do walde amd asu huminide kabar hakki bibbe adama en le leedim ne din dan wonde faabat dum wonon be do yimbele de do walde hollitti wiide sarya wan hani wadede do gonga fa faame be do sukabe jokolbe noga e go yal hono be majjiri kede kanko no dirtedo muktar mari ko kanko on lamido walde amd hasnde ko mo hali do hen do faccitango mumini sende bu
Portugal sar gongola ana moƴƴani yimbele toñaabe lollibe parti civil kambe min jinganta dum latoto sababu cikitari di furtima sabe ko heewi halama du majju jonkay mine e yimbele toñaabe beltima ko suudu sarya sarti wattu sar gongol ko yimbele toñaabe donti yo gonga hale tan gadube bonandaji du jukke no haniri yimbele toñaabe ana jiddi dum dum wadde do potal be ngatana hakkile hakkeji kala eme
afin qu'on puisse aboutir à un procès équitable
botu joyobo waldinde noddirte sene jinde dum fuddi ile kenya nokku noddirte do banyagara le region mopti le majjun tobbe tati kani halede ton wattu jono gal do kotalan hani wadde ton balde didi be jewto dum wonono golleji di bureau o golli be jewto ciagal modo sariyaaji kolle de do walde so be tiliki le majjun du jere yello hono be kani subirade president goddo kasen kando lamade de do walde be kuliti wi yimbele nayon kanyen gondi dartude wattu jono falato horebe de do walde kede kanko noddirte do mohammed saliya touré kanko horeji ndeddo walde o do wattu ko mo sifi do hen ko dido golleji ngartana fuddo do faccitaago Muhammadu Samaseku
le 5e congrès que nous organisons
e kortal jobal woni ko min lanita joni den no yo wattu tondral haklaaji hakunde kejaabe leedi mali kejaabe tati leende fuf ngaran min jewtan du ko heba e leedi dubi tati dimin kalfinaadi sabi di godda timmude den no min kulitambe ko hebi gollede ko heba ka gollede min kulitambe dum ko dum sabi min keba ki hinnaade ko wada ka ko den no woni ko biro kesso mo manda dubi tati goddi jo inde sisle hertande fuf wala hen tobe tati woni ko jewtata do mudum yo jewtudu ko heba le dubi tati di jewtude sariyaji di e kanyi dun ju inde biro kesso tidala komin siso yo batte yimbe le ngarbe tonbe wona fi kejaabe biro onon manda fuf ngal denno annaji mabbe bondi be ngari e le kawtal ngal non dun dum sakitiri sabbe pellondiri fa goto barmi nde barmande dun lati sabab makko o tan won do basi emmi so wona dun cadele fuf njaka e nokkuji kedidi kay
walde humnine kabaru kawtal ngal be noddiri somme afrique france ngal be kolitiri wattu jone be gonde hokkindirde juudi yalla labalan wat le ngal lure bamako nde fo e mangal mudun asever jabbi non de be pudde golleji mabbe be gonde wutu dum hon daade dangeje de le majjundube joddini dum wonon sukabe be kan yobude mbutobe wakkar fudde do nokkole holitaade sukabe sebbe kan sukabe gombe le daade dangeje de be do sukabe pammini do hono do de nokkule kan wutrede fa labal kede kanko noddirte do gawsu haydara o moy dum wonon fedde gondude e landina de ngal do kawrital ngal be noddiri somme afrique france ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
nous savons tous que notre capital
fagor dulla wi de ngalure capital leedi men di wala e sago mudum wakkat joni o tundi jena tatteji di fuf le buli en nokkuji furuba den no min jewti hejoji kewdi der majji won ko manido kabar cenam ngalurende bangal wudi fonseji di linude kaaje der buli di tuture ledde der nokkuji yoga e tutude nyamaaji gondi der dande mayongo sabin tayki wiide mayongo ana yeba sanne tawane yo kabar ngundam amen jaati woni ngo do hakki kiloji ujunere temmene jeddi woni ko dogota der leedi mendi yo nafa ngalluje e yimbele hebe ngoni engo ndenno ana hani ngo hebe no haniri wakkat jono min tayki wiide bonandaji kewdi ana ngade fewde e mayongo won nyamaaji gondi den ndiyam don jaati
pour d'ordure dans le lit même du fleuve
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabu jurnere jeelo ne le region ngaji meden di en pudiran do segudo be kolitiwide kanko ministre communido kabaro golleji leledi meden do yeto seguto faabi ko yaata sukabe jokkolbe chapande jeegom be do sukabe jokkolbe faabi kibe tangal ko be tili famined le lebbi jeegono be kaani mahirde to don tuufo way pamoro e fa yotto yono be kaani famirde no kura ngaji ngodi kany e matiji holitan wedi dum le hedo golleji mabbe dibe gonde golude wattu jone faabde yalla hono sukabe jokkolbe kaani bantirde ko he mudu en si yute ngardam faado tumbutu do waldinde noddete GCI debbe kollitiwi debbe gondi waddi ton kawrtal mabbe wattu joni o nayri ngal bangal jande tiagal mudum dobe landini ton nyaloma mawdo do ne be gondi e wutude ngalure tumbutu de ko ni faana dido galleji faade e golleji faade jewto yalla hono be kaani laddinirde de do ngalure fa yottu yo moni ma ngaji mabbe gondi ton di foddo laddinne ko yar suka jokkolbe chapanta to an gonno le ngal do kawrital sen urte garanti minirem faado kaydobe no kollitiwi nokku no dirteda se gala idon leelamu kayo idon wodide kay ko yaata kilongal tiapal djegom be bi neddo goto kanko gaari to mobile makko so kasara hebi mo wodo no diga mo donno mobile gel fo o tampitan so wori o gaari gel wakande mo garta ngel de o ronki o yeggiti nangu don ko neddata fere amme ko wakati de mo leelinde holtande de mobile gel hore mudum yabbi mo tayo mo dani dub makko no barano dubi tiapal djeddi en duwo yo to ura mo ga sekram ni joto ne heɗade hejo jame ka fa hande kedde heɗade hono andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam